in ku badan 30 sano waa markii ka horeeyay degmada weejid la ku hirgeliyay nalalka ka shaqeeyana iriida si magaalada iftiin naga timaadaama mugdigu is aqabad ka hay ganacsiga inas dareerowga dadka iyo nolosha xiliyada hamiinkii taasoo hadduu muuqato toofarta siyaasada bulshada in ay hormariyaan ganacsiga hamiinkii hanu gumida shacabka degmada weejid oo markii bilaabay in xiliyada hamiinkii wadooyinka ganacsi yar yar iyo hadhkadan iyo waliba iyo hadhawayna in weejid la ku hirgeliyay nalalka ka shaqeeyana iriida waliba iyo adkeena in iyo kaalinta oo qaado doonan oo ku horeeyta ilaalinta nalalka horumarinta ganacsiga iyo bilicda magaalada
wali dareemahay tana leer maasha Allah ah oo quruux badan oo degmada dadyeen ka faraha sinin nac walba wadooyinka la maraha isla aragayna maasha Allah ilaahay fadlijay way tooganeen nabad gariidan in ilaahay in balaari ee kulna aragahay tan degmadan ee maamulkan heligelin dhiibay i hata saata ee meel mugdi ee email afting ana shalfayliin ee welcome hadhawada dhalinyarada ayarte way wasin sheegana ilaahay oo beer wax barashadan oo kayu bulidka dadye kulna maskaadis mihirin qalubtisna daboolan laakin jiitay sirin alhamdulillah shukru marka dhamaan intii deegaanka ku jeedi meel kasto ee ruwan salaaman
boqolag mahadiyan may kale odsadaane leerarka magaalada magaalooyinku gobol hor weejid yar oo ku ahay hata eedan guinadi in konton iska dhaafa boqol kale la hagaadara odsadaan boqol kale oo leer ee kan hada kontonu laakin way odsada fane hadii la helo in boqol leer kale la hagaadara boqol haba kale la hagaadara ee tii eedan lanka neebsadi tuugadi guriyalka dhacaasi walwal boqolku neebsada soo na jeelna insha Allahu bidinillahi alkarimi boqolkiiba boqolo maamulka degmada inta la kaalati hay'ad agaasimiyalka degmada maamulka maxamed yar weynyi yaanka mahadiyan
awana salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh ee uu ku yimid fadhinaha degmada weejid oo meel raayis bilicdii la hormaray oo meel raayis maamulka iyo dadka deegaanka iska taladeen oo meel raayis nalalkii ama solar system lanka saay oo naani gasuri taasna ibaan ka mahadnaqaane ee meel raayis maamulka degmada iyo meel raayis dhamaan golaha deegaanka ee meel imisiin aragay tan muddo koray baahay tahay ee meel oo mugdi hamiinkii may buuhaan ta badan may ba si mugdiirka ka shaahayo laakiin hata dhalinyaradii iyo meel raayis dhamaan ee goobaha ganacsiga horti oo siisiin aragay tan buway buuhaan meel aad qorux badan
magaalada kollay meelana qalada ha qadalo ay degmada weejido wali in sheeganaa degmada weejid dadkan roognaa ta kollay meelo ku jara in amni jeen oo kayay magaala aan foon ahaan iyo quruxna oo kayta yaa in sheegana dadka weejidan roogna marka Yurub iyo nay kollay meelo aan roorasan u dhun weejida Yurub ningaa leerarkan kollay argo ay taan ma sha Allah haka dhawaada nabadgelyada magaalada nasaas islaamida dhinweel ba alhamdulillah marka wali in sheeganaa nabadgelyada anti oo ka yata boqolkiiba boqol ee weejid
way ba ardayd ciid ngargahay tanan malayna in ardayda tan yar 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 iyo suuq iyo leerarka iyo barnaamijyada intii isbiyaay ngargahay tan alhamdulillah nabadgelyada iyo joojayo amni jeen idan faylay
degmada weejid ee gobolka Bokol waliba ay ku midta degmooyinka muddo ka badan 10 sano go'doonsan haddana sameeyay horumar shalgidisana